haguruka maze mwambike umwambaro urugamba ushire ikimenyetso cyo kunesha sezeranye ko nzitamurura urusaku rushize gahaguruswa n'ijambo nakubwiye gahuruza amahanga amoko n'imiryango bakamenya kuri wanjye nanjye nduwawe cyakora nibumva izo nkuru ko naciye ingandi wawe bazavuga kuri umwana wahiriwe kuko nkukomereje amaboko kugeza ku ndunduro ukenyeje umurava nkuzuza imbaraga bazahinda umushyitsi bamenye ko nagukuze bazamenya kuri wanjye nanjye nduwa Dora gakiza katashe muwikari Jesu yawe manukuza hondi we mutimu menetse ye urari Zonguru kona chingandi wawe bazavuga kuri umwana wahiriwe kuko nkukomereje amaboko kugeza ku ndunduro ukenyeje umurava nkuzuza imbaraga bazahinda umushyitsi bamenye ko nagukuze bazamenya kuri wanjye nanjye nduwawe Dora gakiza katashe mubikari by'inzu yawe manukuza aho ndi we mutima umeretse ye kurari wawe Manukuza hondi, we mutimu menete, niye kurari wawe. Nakubona nyinyota, yokundeba mu maso. Nubu mutima wanje, uragukunze. Uhorayo marira.